zlatestmusic.com.
It's a brand new one. Kiyoku Fosala. Western General. Alongside.
Young Psycho.
Yes, I.
Misunya.
Okay, Dino Mavuto. Let me get it. Kiyona mulu wonivo kuba mubatalu yotimela ingelu samisava. Kutimina amufita kubulela nekileze zinye misalu na luno tavela. Luka kuteka wabaka iwasunu, losabe mulo imamu shitu ni vankunu. Kono kaufela luna luka munu wabuyela kaufela luna ninivyu. Luiponezi mubashwezi wokuku, nikacheno kwa lipirulu sautu wa butuku. Kemu kala kuno fumbela mutala, kusama mela mwendi kemu mungu atamutala.
Basi ya kila mina munos
Nilu na luvatu, luvati sisa
Mbibaguri nilu na luvatu
Hakimina munos, ibaba zivapula
Basi ya kila mina munos
Kono alimu mukai kupula
Mbibaguri nilu na luvatu
Mbibaguri mazazi ya kivukua Komu saya mamu shitu kuyotapa baby yuwa Baba muba otola fela kele muwa Muka shwa mezi ya faluswa na kusina kuhua Museli kuno leksa wundate mwama kande kuwa Sinyali wizo kutiva siwa vuni hande Mubata watu kaufela vakuteke mina Mubomani mina kule luna lola pele mina Lukuzanga fela kono lwaziva miupolo Lwaziva tomote ile tunjata mwamkulo Mubata muno simuno utwa munati Baba mkutavela mwahaimo amulati So
Mubula ile boku
Kikufusa la fusa Tima swa kalisha
Mumula ile boku
Weste chamiru
Mumutela kumondate Mumula ile boku Mumula ile boku Mumula ile boku
Semufumbela ni wandate
Mueza zemule lile Mueza zemule lile Mueza zemule lile Kono nilu na luzi lile Mukaeza zemule lile Mukaeza zemule lile Mukaeza zemule lile Kono nimi na mumamele
Mbula ile vukukulu mituwezi
Fasi ya kila mina munos
Nilu na luvatu luvati sisa
Mbibaguri nilu na luvatu
Hakimina munos ibaba zivapula
Fasi ya kila mina munos
Kono alimu mukai kupula
Mbibaguri nilu na luvatu
Milo kimasunda wachichanga Likafitali na koze mukano ipatanga Kuluvona mwaipate mwavipanda Ingeli kishinina nikafetu wa sivanda Esu kutipa wakuku mumizize Mane muyeza inge akunaze mufosize Mani waranga wukuba ni kuzize Lipule lo kizeo muteleze ni mazeve One day nina nikawa mubabe Mama soya matuna mane konji munisavi Mwalimu nikafufa inge mbande Manyando ye nipita ya kafetu wa makande Young Psycho Mumula ile bokuku
Mumula ile bokuku Mumula ile bokuku Samu tutela kumondate Fasi ya kila mina munos
Nilu na luvatu, luvati sisa
Mbibaguri nilu na luvatu
Hakimina munos, ibaba zivapula
Fasi ya kila mina munos
Kono alimu mukai kukula
Mbibaguri nilu na luvatu
Mivoni mutabela zali koko Nivata mulumele kulikina Young Psycho Mukana lumivea mwama seko Kufita mulumele kulikantuluzi iko Na koko ufila muwata miliko Katineva kizeo lufezane ni manako Upilo wawondake awona niteko Kono muwata kushimba isalika nako
Niwana kulisa mihulela stepo Mulu wana bugelo kali wakala madimpo Tempa keikwela kelusia niza tempo Next kikumi natela limapo
Mbula ilebo
Kikufusa la fusa
Mbula ilebo
Kikushwa pipo
Mbula ilebo
Tima swazalisha
Mbula ilebo kumondate Fasi ya kila mina munos
Nilu na luwa tu luwa vati sisa
Mbiba guli nilu na luwa tu
Hakimi na munos ibaba zibapula
Fasi ya kila mina munos
Kono alimu mukai kupula
Mbiba guli nilu na luwa tu
Yes I, yes I You know we blaze it Skatima swagalicious Western General Aston and AJ For life, eo young psycho, KD no mavuto pa kampan, kikufos, no fear no favor, then Osama bin Laden,
ZLatestMusic.com.